Uranjani mu bikumi by'amabaye iyo byabaye umurengera Uranjani wanyu mu bikumi byabaye umurengera mumabaye
Mambura gende cha cha.